ከደጋ ጅርታን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አሜሪካ ከሳ ኡመት ሚሊዮን ለማፍ ኩማ ኢበለ መተውቱ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመ ከነን ኩማ ኢበተኮ ኩማ ዲግደ መጫላን ሞዱ አንይጅራን ጎዲና ካሊፎርኒያ ከን ኡመት ሚሊዮን አፍርተ መጫላን ከሰ ጅራት አከባይ ኢነለኮፍ ኡመት ሸት ነሞተ ጥቆት ልቡደበ ጎዲኒኩም ማሊን ደንደመት ጀጁን ሶራን ካሊፎርኒያ ጎዲና ሎስ አንጀለስት ከነርገም ሆስፒታል ዲግኒቲት እትጋፈተማ ኩታ ኡኩባሃተተማፍ ልቡ ሶዳጭታ ዮካን ትራውማ ኤን ክሪቲካል ኬር ጀደሙ ዶክተር ጉደታንካ ዱብሴጅራ ኩኖት
አገን ባባሮጦለ ቫይረስ ኮሮና ዱኛ ከይሰብ ይድብቶኮ ሰደት ተሚሰደት ከይሰተርገን ለም ሚሊዮን ሰደት ቲቪ ኩም ድብሽኒ ጫላ ረተርገን አገማንተን ዱበቹ ጅኸነት ኩም ድብፈሪ ቲቪ ኩም ሸንተ መጫል ገላፈትኩ ቢኹን አሜሪካ ከይሰን ኒውዮርክ ኩም ድብፈሪ ረተርገን ኩም ሶዶም ይተኮ ጓላፈት ኒው ጀርሲ ናምኩማ ድብተኮ ኩም ተርባ ተማጫል ረተርገነ ኩም ኩደን ሰዲ ገላፈት ካሊፎርኒያ ናምኩም ድብተኮ ኩም ጃ ተማጫል ረተርገነ ኩም ሸኒፍ ድብላምጫል ገላፈት ዮጎደን ዲቢ ወልተላላንተ ካሊፎርኒያ ዲኮሲኖ አክባል እን ለፋት ካሊፎርኒያ ናም ሚሊዮን ፍር ተማጫላት ጎደን ኸንኬጭ ራድ ቡቻን ጎደን ካሊፎርኒያ ጌቭድ ኒውሰም አከሜን ኡመት ሂሳብ ባላ ራምቢስ ማኒን ቀርቃር ዶክተር ጉዳታና ከንጀል
ጋቨርነሪን ቢያካና ኒውሰም ከጀዳ ሙኮኔ ስቲ ባይ ኤባ ኤጭማ ኩዳቴ አከናም ኒሳ ዲቤ ከናን ሁጋ ጋምነ ደደፌ ሀተተመት ናምኒ አቀደደፈጋ ናምኒ ዲባሜ ሞአከቀዮል aggressive testing testing baye godani namni dibe kanan shakame akka testito kamo dibe kanan qabame hospital sene hatatamat yalam akka dandau hospital yo sene ammo udun turre udu dibe kanan tagarame du'a findufne duntane akuma shakka tokko irra argame no hospital yo dufu hospital ke satti capacity guddatu jarame california ke sam namni tokko dibame hospital yo dufe daddafne hatattamat classificationi sadit tadda bakka sadit tadda fone namni kun hatattamat yalame akadibe kanani dune godu capacity kana tujarame california ke satte ring karakana ani du afra kasalte
doctor gudathani godene khanat godene california magal los angeles sitte los angeles covid 19 steering committee koret wanno ka virus corona case jira ujingu gurdo warra
hojenke na gugurdani worra task force ka jedamu kana ke satti worri fayya ka filamu nanno magala ti state ke sijuru filame oppi hospital hunda ti magala state akamin medically kopauna kanura juru capacity hospitala kopesu akwan emergency room icu telemetry or kana kopesu mali fi namni tibe kana qabame dura emergency room it fetchi yalama eddo sani eddo mijay sani gone worri dufe dibe kanan yalama ammo dibe kanagarana mabra kanda barsine godu akkasuma akuma dibe jabata demu ni garin wardi galu garin icu galu eddo sangalan kan hunda yu mijay sine fi debene mo doctoro tanersi worra respiratory therapy kanim mesha gaya personal protective equipment kajennu kana akka qabatan buye buyan faana bunay tawanna devene mo community support wajin hojjanna government wajin hojjanna mesham fayya kun gaana akka jiraata ventilatorin oxygenin buye buyan tawanne warmo ibe kana tajajilan qorichata e wan adda kanin buye buye anaka qabatan yon jiran nemmo bakwa yuru finne sani ko pes namni ibe kana tagarame du eleka ma du e diteli kesu senne wa hunda hasom najech akkana mati ba mekana sotti tajajilan
kuftumi lafte senelle california ambalo laftille namille akmale waltin gobba to tak new york khan nami gargar fafagate tin kubata tanalle walti awullen dor
a doguma lafti California tuni adda baddatti amma New York ni yola altani New Jersey le yola altani lafadikko namne mo baye bakka baye tuna heddu kero to argama namne New York le akuma tube to internationally or oligadde manik di goratu namni bakka tokko ti truth bakka tokko ti olget to one of our tourists even from the dabe fachay
kam fane namor kubi khana mo khaka u jirga khay sane ledi ko mo mulachu jirga
dogoma amma akuma tube biyat na kestat de ko sar pata de mara ya de jedoni konomi biyal de dattaba wan demte masu ta mana nya ta mal mal bana akuma de mani even kara gabwe tur amma de be ol ka demonstrationin yero gurba guracha Minnesota tajjeesan eddo hundattu namni bay protesti godhe California keessattu magaaluma hundatti waan godhaniifi kanneen hunda yoo laaltu amma dhibeen baay'ee baay'atee nama baay'ee irratti argamaa jira. Ni waa hundaafuu qophiyaa jechuuti baay'ee baay'ee dureetti ventilatorii guutuu qabanii oksijiinii tiriitmentii nama godhan guutuu qabanii humna namaa kan nama yaadullee guutuu qabanii kanaaf namni dhibee kanaan tuqamee hospitaala dhufee fayyee ba'u baay'ee baay'ee lakkoofsi isaa gudda isteetii hundaa caalaa. Kanaaf namni kanaan qabamee du'e lakkoofsi isaa baay'ee dhiqqoo ka ta'e.
Dhaabii Dr. Guddataaf miilotii isaanii waliin jaaran Itoophiyaa Health Aid shashmanneef naannoo isiitti hospitaalaaf kiliinikii bananiitiin waan vaayirasii koronaa kanarralleetti dhiba kakkaarralleetti biyyi barsiisuu jiran.
Hagana biyyaa goonallee jennee baay'ee dubbachuun nama dhiba. Rakkoon biyya keenyaa baay'ee guddaa. Ganaa ganni seenaara ganaa dhibeen kun babal'atee deema. Saga dandeenyutti kapaasitii fayyaatiif kapaasitii barumsaa. Dhibee koovidii kanaaf ta'e yookaan dhibee rakkoo biraa ka qabu ka borunutti dhufuuf ta'e ijaaruuf baay'ee badanneerra.
Qarqaarsi dhaabii isaanii naannoo sun erge ka dhibee vaayirasii karaan ofirraa ta'an dhiyoota achi ga'uuf deemuu jira.
Gaawonii waan adda addaa asiin dura gaa kafinneefis jira ammallee hospitaala naannoo jiran hospitaala shaashamannee rifeeraalii ta'ee ka mangisti ka nageellee ka ijaarame san. Ka gara biraallee akka gargaaramu nullee dhuunfaan horii haga ta'ee baafnee meeshaa binnee meeshaan suni hatattamatti actually torbaan lamaa sadii keessatti N95 surgical mask gown kunniin ga'ee hospitaalli mangistii kan naannoo jiru meeshaa kana fudhatee sabatti yaala jennee yaanna. Haga ta'e gooneerra garuu baay'ee ganaa nu hafa.
Minan baaddii Oromiyaa maan jettee gorsite yookaan bulchoota maan jettee gorsite mootummaallee taanaan fakkeenya nu guddanneen fakkeenya nu Kaaliforniyaa nuuf hin qarqaartu akkan warra nu caqasuu jirtu dhaamtuuf maal.
Dhaamti kiyya baay'ee gabaaba. Dhugumaanuu dhibeen kun dhibee dhugaati. Dhibee ardii kana guutuu dhufe dhibee nama baay'ee qabeenya qabuyyuu baay'ee rakkisee nama baay'ee fixaaru. Biyya keenya dhufee jira ganaa karaarra hin jiru dhufee saba keenya keessa jira. Dhibee siyaasaa dun taane dhibee sabaa goone. Task Force'n dhugamaanu ummata keenya irraa dhibee kana dhoogguuf yookaan meeshaa doktorootaaf warra nama tajaajilanii qopheessuuf Task Force'n dhugaa dhaabuu qabna. Baadiyyaa keessa deemanii saba keenya keessa deemanii dhibeen kun dhugaa akka ta'ellee namatti himanii social distancingii kanarratti hojjechuu. Maaskii saba keenyaallee kennee keessattuu N95 kana warra haakimoota warra fayyaa nama tajaajilan callaa kennuu qabna. Dhibeen kun dhibee dhugaati. We should never politicize. Politicizing godhuu dhiibnee hundi keenya tokkummaan. Warri mangistii keessa jirrullee waan kan akka siyaasaa waan biraatitti fayyadamuu dhuun taane dhugamaan nama keenya tajaajillee dhibee kanarra hambisuu yoo hin dandeenye seenaan boru waan nu gaafatu hundi keenya with only one purpose to save our people from this catastrophic disease. Waliin dhaabannee hojii nurra jiraa jedha.
Doktora Guddataa Innikaat hospitaala Dignity California irra dubbachuu jira. Dr. Guddas galateeffadha horii buli harka fayyaa argadhi nama hedduutti harkaan kee eegata harka fayyaa argadhe nee nagaa waaqa keessa.
Baay'ee galatoomi dura galata qabda.